Tuashimile komandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri Facebook turi live muri ko muradukurikirana murakoze cyane kuri VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri isanga tuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nini na Hazwe ndi muri studio ya 10
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri isanga yuno munsi rero twatumiye Alexi Ngabo Karegeya batazira ibere rya Bigogwe umushumba w'umusirimu yatanguje ibikorwa by'ubukerarugendo bishingiye ku bworozi bw'inka mu Rwanda. Ije bikogwa bikorera mu gace kitwa Bigogwe na gace kari mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda ari mu rugendo ngaha Washington DC. Abari kuri Facebook muramubona turi kumwe, abari ko batwumva muri kuri radio muje kuri Facebook yacu VOA radio yacu kugira ngo mumubone mudukurikire muri kino kiganiro. Araza rero kutubwira byinshi ku bikogwa vyiwe. Ngabo ikaze kuri Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ndakwite Ngabo, ndakwite umushumba w'umusirimu canke dukoresha gahe
izina. Ufite amazina menshi.
Ego.
Ngabo umushumba w'umusirimu Karegeya. Ibere rya Bigogwe bisa n'inka.
Nabisa n'inka naryo birimo n'inka ririmo.
Yes.
Ego. None muri sanga ino munsi dukoresha gahe.
Mukoresha Ngabo Karegeya.
Dukoresha Ngabo Karegeya. Ikaze kuri Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Washington DC igufashe gute?
Oh, hameze neza. Harakabeho.
Niho
nabona hano hakonje kurusha mu Bigogwe.
Havuye Washington hacha kubikira Bigogwe. Bigogwe naho harakonje.
Yego, naho harakonje.
Imbere ko tuja mu Bigogwe, uri ngaha mu rugendo rw'iki aha Washington DC?
Twaje muri Rwanda de. Nyuma iza kurangira, ariko urumva nk'umuntu wari waje muri Amerika nagomba kubanza ngatembera abantu bahatuye muziranye, hari aba barasiye Bigogwe bakansaba ko tuzahura. Hari nka kino kiganiro nari mfite hano, so ugategereza kugira ngo bibanze birangire ubundi usubire mu nka.
Kandi usubire mu nka uraza kutubwira izo nka zawe. Kandi wakoze cyane kutwitaba, warakoze kutubikira uno munsi.
Mwarakoze namwe kuntumira.
Ego. Uramaze guhura n'inka zo muri Amerika?
Yego.
Wabonye gute zisa na za famera zawe na za nka zose uha amazina canke imeze gute? Ziratandukanye?
Sinzi nkuru kuvuga ubu ngubu. Iyo tuvuze nka zisigaye harabaye nka iz'ubwoko butandukanye, ariko inka zikamwe zo muri Amerika zo ntabwo nari nazi wena. Ndacyabona za zindi zimeze nkanjye.
Nuko hanyuma rero uti Washington na Bigogwe urumva harakabeho katandukanye, ubundi naho ubona gute?
Hano bari urumva bagera muri rimwe. Baratubwiye ngo twasanze iri gushira bakagera muri kane. Mu Bigogwe iyo byakabije ni mu 9-8 niyo ya mu bukonje. So hano harakonje cyane, murabibona ko nabwo umupira n'ikoti.
Yego.
Ya ntabwo mu Bigogwe
uriko. Uriko inka umupira?
Yego, uriho inka.
Hano
barayibona se?
Nibaza ko muratubona kuri Facebook.
Yes.
Ego.
Yeah.
Nuko rero hanyuma Rwanda Day bite byagenze neza?
Byagenze neza. Nahuye n'abantu bakunda Bigogwe benshi ntarinzi, benshi cyane. Ntabwo nazi ko abantu benshi bamaze kumenya Bigogwe urwego no kuyikunda. Muri Rwanda Day nari nabaye nka standi. nari mpagaza ahantu ndi gusuhuza abantu ba bakubari bose bose bashaka kumbaza amakuru mu bigogwe benshi ntabwo nigeze nicara byaranshimishije ntabwo nari mbyiteze kuri ura rwego kubona abantu banyiri ku rukundo rungana kuri
abakubaza bagiye abanyarwanda n'abarundi nabo nyine abarundi bari benshi
yego abanyarwanda n'abarundi benshi cyane nyuma yaho abandi ngo ntabwo babonetse harimo n'abatari abanyarwanda n'abarundi harimo abagande nabonye harimo abanyamahanga bahano muri Amerika nabonye ya benshi cyane
nuko rero bigogwe sindahashika ariko ndizera ko ni nasubira gukorera
urugendo ugomba kuzaza
yego nuko rero udushikane mu bigogwe utahazi bigogwe uhamugira gute hameze gute
umuntu utazi mu bigogwe haherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda ni mu karere ka Rubavu na Nyabihu ubone ntabwo bigubiba mu karere kamwe ba mu turere tubiri kuko ni icyapa kigabanya Nyabihu na Rubavu kiri mu Bigogwe so hano ni Bigogwe bamwe ibera rya Bigogwe ariko ikaba Rubavu haruguru hakaba umurenge wa Nyabihu so Bigogwe ni ibera ryayo ntabwo bibana ariko byose twebwe abatekereza tuvuga Bigogwe yose bari Bigogwe icyo cyuma tukita
hatandukanye he n'ahandi hantu mu Rwanda Kigali za Kibeho n'ahandi hatandukanye ni igiki gitandukanya Bigogwe n'ibindi bice by'u Rwanda
ikintu cya mbere kiharanga kinadutandukanya n'ahandi cya mbere n'imbeho yaho nyine ariko wenda n'imbeho mu birunga turayihuje ikitugira umwihariko ni imisozi myiza y'icyatsi kibisi kandi atari icyayi iba mu bwatsi bwinshi cyane ku buryo yihagejejemo umuntu nyine ntabwo abantu bahita bizera ko ari mu Rwanda iyo misozi mvuga ko ariyo nyine niyo hantu ugeze umuntu mu Rwanda uhageza navuga ngo nyine iyo uhageze utangira kubona ubushye bw'Ikigali bukuvamo amazu ntayabayo nta bantu batuye muri iyo misozi ni imisozi y'icyatsi kibisi y'inka y'ubwatsi abantu benshi bakunda kwagiranye no muri Swiss ariko abantu bo mu Swiss nakire bambwiye ko iyacu ikirushi yabo no kuyacu idahanamye
hamakwere iki ibere rya Bigogwe hariho ni izina rya kutanga hariho
ibere rya Bigogwe naryo ni urutare ruba mu Bigogwe ruhagaze bavuga ko rushushanyije nk'ibere ariko byavuye kera ngo ni umuntu witwa Nyirabigogwe bakundaga gusereza ngo urutare rumeze nk'ibere rye deni baryite ibere rya Nyirabigogwe soriza ko rya Nyirabigogwe ubundi niko bavugaga ko mu Bigogwe n'agasozi kitwa ka Nyirabigogwe ko yewe umudamu yaje kugwaho ariko ubundi iryo bere ni umusozi w'urutare ugiye hejuru ukaba gakorwa simbizi sigaye mbona hari igiti kiri hejuru dusigaye tuvuga ngo ni moko
hanyuma none ngabo wewe na no mu ibere rya Bigogwe ni iki mufitanye yahe inkuru warahavukiye cyangwa warahagiye uravuga ati ahantu ndahakunze kandi ahimukire kwera ingene yaza
oya narahavukiye niho wacu n'ababyeyi banjye niho bavukiye
yego
mama wanjye yavukiye mu Bigogwe sogokuru wanjye yavukiye mu Bigogwe ya bose
n'abandi uri umunya Bigogwe uri inka y'ibigogwe yo mu Bigogwe yego reka twakire uri ku murongo wa telefone mbere ko tuca utubwira igituma witwaye amazina atandukanye turafite citizen uratwumva
yego ndabumva neza Diane ndakuramukije na ngabo ndamusuhukije cyane
ndakwikirije
Uri ego ikaze ku jugi Amerika turi live kuri Facebook uzura tisha akajishu turaba
murakoze cyane ubona amazina yanjye muri zina ni Marcel twagira yo ndi Kigali mu Rwanda ndashaka kubanza gushimira ngabo ko akantu ko kubungabunga inka inka zari zisanzwe ziriho ariko ukabona nta bukerarugendo bukorerwa ku nka bwari busanzwe buriho yari inka tukabyi bwami hariya mu Rukari ukagenda ukareba imyambo ariko ukagarukira aho ngaho ariko ndashaka kubaza ngabo azadushyiriyeho umwihariko ku biciro ku bantu tuvuka cyangwa se tuvuka mu ntara y'uburengerazuba kuko uyu munsi hari igihe umuntu aba ashaka gusohokana abana be agakomwa mu nkokora n'ibiciro kandi ari vizite y'umunsi umwe noneho tujya tubona abantu bakavuga bati parike ya Nyungwe abantu bakutuye mu turere dukora kuri Nyungwe wenda iki gihe nyinshi tuzajya kuba poromosiyo mu isura Nyungwe abari mu Kagera National nawe ikaruko Nawe rero ngabo ntibyagiye rwose kwanyemerera ngo ntumbuye kunywa amata y'inshyushya akamiweho ako kanya mu nkongoro bakayakama mwicaye nkagotemera. Ubwo rero ushyize nka promosiyo y'abantu bavuka mu ntara y'Iburengerazuba bati wenda mu kwezi kwa munani se.
Mase, kwe kuvugira abo mu Burengerazuba bwonyine.
Oya n'urugero n'urugero rw'ukutanga hari ukuntu ushaka gukurura abantu kugira ngo abantu bose bitange mu bintu. Urushaka kuvuga ati abantu bavuka muri icyo kirere dukora hano cyangwa se abantu bo mu Burengerazuba mbashyireho poromosiyo muri uku kwezi abarazi uyu munsi ntibyari bihagaze bikiri ikiro noneho ushyiraho n'ibiciro mu makupe kuko iyo urebye usanga ibiciro bisa nk'ibikiri hejuru kwa raporo wenda n'ahandi haciye hakorerwa ubukerarugendo niyo umuntu yasohokanye na madamu we n'abana ugasanga biracyari hejuru cyane kandi abana bacu bakiri batoya dukeneye kubereka uburyo inka zakabaye zibungabunga bakareka kuzibona mu birari iwacu bakagira nk'aho ziri bagakama abana bakanywa bakotsa ibigori bakanywa kunyaga nagira ngo urakizi n'ikinyarwanda kiza ku bantu bakina inkoni abantu bazi inkoni noneho abana bakabireba murakoze n'icyo cyifuzo nari mfite akigukoreye byazaba byiza kurusha.
Urakoze cyane aca kwishyura mu kanya sibyo?
Yego.
Yego. Imbere ko ndakureka ukishwa Marcela. Tufise Janet ku murongo wa telefone. Janet ikaze ku jiga America.
Yego murakoze.
Uduzi je ngawo turaguha amanota tuzani yabige. Ubundi nitwara turanga abakobwa cyangwa abafashe.
Oya ntabwo ari ngabo muyahadi ni ngiye kuko buri ibiganiro byinshi ngo ndaguhamagara.
Yego rata umugani w'abanyarwanda tugukomera amashyi. Ikaze kujugi Amerika je nubwa mbenda kwa kire kandi abapfasoni n'abakobwa ntitubaronka muba muri hehe muba muri mu nka muri gogo cyane
ahubwo ngo ikibazo nge nshaka kumubaza ukivuga ibyo by'inka. Alo
turakumva.
Alo
turakumva Janet.
Murakoze nange nitwira dukunda Janet. Nuye mu karere kwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ubwo ndashaka kubaza ngabo ni gute atuma abagore bakama kandi mu muco nyarwanda njye nibwo bwa mbere nari mbonye ni ukuri umugore ujya munsi y'inka gusa nubwo ntazi niba bakoresha ikinyarwanda munsi y'inka.
Ahora bareka bagakama abapfasoni.
Kandi njye ntabwo mbizi yego sindi mukuru ariko nibwo bwa mbere nari nanabibonye.
Bika kwishe kandi gume ku murongo.
Umva ngusubize ubundi kera n'ubundi abagore barakamaga ibeze nk'umugore wenda wabaga ufite inka ariko nta mugabo afite wenda yarapfuye cyangwa agiye ku rugamba wenda yarabyaye n'abakobwa gusa barakamaga. Ikindi buriya hari ibintu twavuga ngo ni by'abagore bini by'abagabo kubera guheza abantu ibyo bintu byahozeho ariko ubu uyu munsi nyine ni ibintu byinshi abagore bakora so gukama ndumva atari ibyo byabananira cyane cyane ko kera aho bana bikoraga gusa nk'umugore wavuga ibyo ufite umugabo n'abana b'abahungu wasanga badakama ariko iyo ugiye nko muri historia ndabaga urabona ukuntu byamusabye kwikura amabere akayaca kugira ngo abashe kujya ku rugamba ibyo bintu bikaza gucika n'ibindi byose nta kirazira nta cy'umugore atera inka kuba yayikamye nta cyaha nta n'icyasha bafite kimubuza gukama inka.
Ndabaga ninde ubuze ngubwiye mu nkuru ya ndabaga neza.
Ndabaga ni umukobwa mu by'ukuri w'umunyarwandakazi wagiye ku rugamba sinkizere ko ntabishye izina yagiye ku rugamba kugira ajye gusimbura se kuko isi yari yaramubyaye wenyine kandi abasimburaga base babaga ari abana b'abahungu. Isi asaziye ku rugamba abona nta kundi azajya kumutabara no kumusimbura yigira umuhungu bisaba ko akata n'amabere ye kugira ngo ajyeyo. So ntabwo nkeneye ko umukobwa nawe aza kwihindura kugira ngo aze kuza mu nka mujye muzani karibu muri cyangwa.
Yego Janet watahukiwe niwashaka kuja uramaze kuja mu bigogwe mbega.
Aya mu bigogwe mazi gutyo ariko ntabwo mazi.
No guhitana twijanye.
Mbona nkubone mazi.
Nuko Janet mbese nakubajije waduhamagaye uri he?
Emerereye mu karere ka Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali.
Yego urakoze cyane ubwira umunsi mwiza. Urakoze ubwira umunsi mwiza.
Yego namwe.
Yego turakira Emi turacyafite akabazo ka Marcel turaza kwakira mbwari kamazina ya Kire Emi ikaze ku jiga Amerika.
Urakoze
uherere ga Emi.
mwajepo mkarele kahuye.
Mkarele kahuye. Ingorero ubaza kabazo kawe kwa ubaza ngawe ituwazo fisi. Tukwa mkutu miri.
Mstingi bazo vizirikangu na mwaza. Sandere. Kuchi yise ilia ya aringa yise ngo pamera. Ya tuvigiri mwamba yise pamera. Ikindi cya kabiri nama ya nama ya urubyiruko rushaka kuba umworozi nkawe rwabikora. Ikindi cya gatatu ese afite imyaka ingahe yatangiye kujya mu nka afite imyaka ingahe.
Yego. Urakoze atakwishura Emi. Imbere ko wishura Emi, Marcel yavuze ngo birahenze ibiciro vya hari hano. Ubwambere na mbere usaba ngahe kugira umuntu aje mu bigogo.
Tugira ama package atandukanye. Kandi cyane cyane nk'abana bo use nka trip z'abana bari amafaranga makeya, ariko hari package ku bantu bajya kuri website yacu kiberejabigo.com. Hari package y'igice cy'umunsi, hari y'ugwakinga iberejabigo, hari y'umunsi wose tukanagutekera, hari n'iy'iminsi ibiri ukanarara tukaguha amatente. Ntabwo bihenze kubera ko urebye amafaranga duca, abantu bambwira ko nca amafaranga make, kuko twebwe niyo hantu ushobora gusuruka umwanya muremure. Urugero nka full day umunyarwanda ishirumbi 40 kandi yaturutse mu gitondo akagira nimugoroba. Kandi twanamugaburiye, twamahamata, twama experience yose, nayo ibazi kumara n'umuntu amasaha 12 cyangwa 9 muri ku kumwe ariko amushyizemo 40. So ntabwo duhenda mu by'ukuri. Ujye kurana n'andi ma package nko kurara, abanyarwanda turaborohereza cyane. Kandi tubacaginga amafaranga makeya bishoboka. Hari na murebe na half day, murebe no guhakinga ibere rya bigogwe ku banyarwanda ni 5,000 gusa. Ubundi tukaguha ya myenda, tukaguha inkoni, koti, butugiye kujya tubaha bote mu kwa kane muzamuzifite. So ntabwo duhenda.
Uraza kutubwira, mumbabarire nari ngiye kuvugana gato nawe umuhinga bw'ijima bwira bigende neza, muraza kutubwira ibyo bateka ni iki, hanyuma urategekanya none kuzobagabaniriza aba bantu?
Yego, nta kibazo. Ubundi nta muntu uraza gusura mu bigogwe ngo dupfe amafaranga.
Yego,
turanegosia ibyo biciro birahari, ariko nta amategeko ahari yacu. Ntabwo ari nka yayenda adahinduka, twe bwarahinduka. Iyo ushaka icya mbere ni ubushake bwo kwashatse gusura ibigogwe, cyane cyane ko ngitangira n'ubundi ntakiraga abantu ku buntu. Kanzwe noneho umuntu uri kumpa amafaranga makeya surumva twapfiki, keretse udafite ubwo bushake.
Hama Emi yakubajije ibyo udashaka kwishura ntubivuge, kugira ngo ntitwinjire mu buzima bwawe butatu. Ngo si imyaka ingahe?
Habise imyaka yanjye nakwitangariza kuri VOA. Okay, ndakuze bihagije narabona umugore ahubwo.
Uraza kumuraba kuri Facebook, uraza kwandika ari benshi. Hanyuma watangiye kujya mu myaka mu nka ufite imyaka ingahe?
Atangiye kujyayo banza bari bampetse ko namenye ubwenge mba mu nka.
Yego, mwakuze muzifise?
Yego, nakuze iwacu bafite inka. Nagiye kumenya ubwenge ngiye nywa amata mu nka, ntakunda yo mu rugo, nta nubwo nakunda nywa amata mu rugo. Papa yarambyukanaga mu gitondo akanshyira ku rutugu tukagenda mu nka kankamira.
Ni ukuvuga niho wakuye urwo rukundo rw'inka? Niho wumvise utanguye kubyumvamo cyane?
Ku myaka 4 najyaga mfata ibere ry'inka nkakama, myaka 5 gutyo kuzamura, najyaga n'ikamera yanjye mu gakombe.
Hama none Ngabo, kuba waragize uyu mugambi wawe w'ubukerarugendo mu nka, wabikoze kubera urukundo ufitiye inka? Wabikoze kubera ko wihangira imirimo? Urumva yaba babikora kubera babikunda, ari ababikora kugira ngo bihangire imirimo? Ntibyari binamenyerewe, sinzi ko hari n'uwundi muntu afise ubwo bukerarugendo mu Rwanda canke mu Burundi. Ni igiki cyagutumye ubikora?
Njye nuko nakundaga bigogwe. Mu by'ukuri njya kubikora nashaka kwerekana ku bigogwe ari ahantu heza umuntu ashobora gusura. ariko ntabwo nari nziko bizaba kasi nari ndi umunyeshuri ngiye nashaka kwereka isi ku iwacu ari heza nta nubwo navuga ngo please ngo visit Bigogwe ngo nandike narakwerekaga ibyo nirirwamo ibyo bagenzi banjye birirwamo nashaka kugira nyine nereka isi ku iwacu ari heza nicyo kintu mu by'ukuri na nicyo kintu naharaniraga ntabwo ari business nta nubwo nari nziko nibyo nigaga ntabwo byari bijyanye nge numvaga iwacu mbona hatagaragara nkabona abantu bavuyeyo ntibavuga nkareba abahatuye ntibavuga nkumva nta kinyamakuru kihandika bahandika ari uko habaye imyuzure abandika ari uko ndavuga kuki batavuga ibyiza so nanjye reka nze mvuga ibyiza by'iwacu isi yose bimenye cyane cyane ko narebaga nkabona ahantu hasurwa nta n'ahantu hasa no mu bigo
rwego uraza kutubwira nka watanguje uko zingana aho ugeze nimba wishimiye aho bigorwe igeze imenyekana ariko tubanze twakire Shadrack uratwumva
ndabumva cyane
uhereye ga Shadrack
mperere i Nairobi
muri Kenya ikaze ku ishuri rya Amerika
yego
akabazo kawe ku mushumba w'umusirimu twagutumiye ngabo
amubwiye bwa mbere perezitasiyo yarakoze urubyiruko turamushima cyane
yego
ndashaka kumubaza imbogamizi yahuye nazo nuko yaba arabyitwayemo kugira bitubere urugero twese kuko natwe dufite inga tuba dufite nk'urubyiruko ariko tuba dukeneye umuntu twinjira niba ari imbogamizi yahuye nazo ni uko yabyitwayemo kugira abageze ahageze ubu
ngubu urakoze nka Nairobi ugira umunsi mwiza akabazo ka Shadrack Nairobi
imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi ariko imbogamizi za mbere umuntu ahura nazo ngiye byari mvange mfite imbogamizi z'uko nkora ibi nari ngiye mu bintu ntazi nta nubwo uretse no kuvuga ngo nize ubukerarugendo nta nubwo nari narigeze nsura
warize ubukerarugendo
nize banking gukora muri banki
ugacuja mu nka
umwanya mu nka ntabwo nari gukoraga ubukerarugendo sinari nzi ukuntu bimeze sinumvaga ibintu byose byari bishyashya icya kabiri sinaringira connection mu bukerarugendo icya gatatu sinaringira na capital so nta bumenyi nta connection nta capital
uretse urukundo rw'inka
uretse urukundo rw'iwacu gusa nari mfite nta king so ukagira none n'abacantege bakumvisha ku ibintu rukora ubushumba ugiye kuba umushumba warize kaminuza so yaba abantu bakuzi yaba batakuzi bo bakavuga bati uriya mushumba ni uwahe batazi ko wanagiye mu ishuri abakuzi bakakubremenga ko ugiye mu bintu by'abaturage warize abatukuzi bo bakakwereka ko ibintu ukora nyine biraciriritse uri n'umuswa ntabwo wize hari abantu babaga bazi ko ntagiye mu ishuri so zari imbogamizi nyinshi rimwe na rimwe naho ukomanze ngo bagufashe ntibikunde
ntibabitahure Shadrack watomokewe n'ibyo yakwishuye yamaze kugenda hanyuma rero wari kuravuga ngo murabakira mukagira iki ariko watanguje inka zingana gute izo nka watanguje ni papa yaziguhaye na mama wacanke
nta nka natangije nge najyaga mu nka zacu bisanzwe nka zipostinga cyangwa najya n'umusiti wanjye nawe nkamupostinga mu nka zabo hanyuma abantu batangiye kujya bazi mu bigogo nkabajyana mu nka zacu nyine za papa nge nta nka nta nka natangije ngo nyine ngo mfite inka ngo mujye muri sura ngo ubuzabaye nyinshi twajyaga mu nka zacu ejo mu nka zacu nabona ari haba imvura hanaguye rimwe na rimwe hari na kure nka negosiya n'umuntu wenda Diane afite inka tukajya mu nka zanyu umuntu akaza so tukajya mu nka z'umuntu runaka umuntu yangurira agacupa nanjye wa muntu tukakagabana ngo nta biciro byari biriho so nta mu by'ukuri nta kuvanga natangije inka cyangwa urwuri abantu bo barabizi nta inzira zo mu bigogo akenshi ni iz'abantu bakuru nta mwana uba ufite mu rwuri
ubu none ufise iraro muravuga iraro mu kinyarwanda
tuvuga urwuri
urwuri
cyangwa ibikuye mu bigogo niko bavuga so uyu munsi ndahafite aho gukorera nahawe na nyakubahwa perezida wa repubulika abantu barabibonye byasohotse muri Europe pa abandi babyumva kuri radiyo baduhaye ubutaka dukoreraho ubungubu harimo inka navuga ngo ubungubu igihe ushakiye kuza niyo naba mpari niyo naba mpari ntahari abantu barakwakira ntibigusaba kunegosia n'abantu runaka ntabwo tukicya mu nka za papa tujya ho hantu
hari nka zingana gute
na muntu bari nka mu Rwanda
eh kirazi bidisa yeah. Yo nta muntu abaha
na muntu bari
iwo musho ntawo narinze
so you get nge ntabwo uvuga ngo mfite nka zingahe uravuga nyine abantu bageramo bakazireba bakanwa mata inka ziba mu bwinshi niyo yabimwe bari nyinshi
narinze ko bimeze gutyo oh muratubabarira abashumba b'abasirimu turafise Veniste ku murongo wa telefone Veniste ikaze kujuga Amerika Veniste uratwumva
ndabumva
uhereka Veniste
muri Zambia Rusaka
Zambia Rusaka mu meze neza
ndo turashimye Imana
inka zirakamwa twagutumiye rero ngabo akabazo umufitiye
nagenda kubaza kuri bibiri byerekeye inka cyane ni muri aka karere no muri Zambia hari ibyo dufite kuba baravuze inyama baravuze amata none nk'ibintu byerekeye inyama cyangwa amata muntu yari yaguteye ibintu bimeze neza inyama zimeze neza cyangwa amata ameze neza umuntu yapfa kugura yabonye yose cyangwa inyama yapfa kugura yabonye yose
ibintu bijyanye n'inyama ntabwo mbizi pe ntabwo mbizi amata yo meza ubundi bwigwa amata meza iwacu uburyo batestingamo bitandukanye nuko ahandi babireba hari akamashini kayareba nk'ikigali ho biroroshye ariko nko mu bigogwe twebwe ubundi iyo twebwe dukamye inka bayireye nyine uyireba ukanywa amata yayo ntabwo tujya tugura amata so iyo bigeze aho bagurisha barebera ku tumashini ikindi amata meza mu bigogwe siyo nkeka ko ari meza Washington DC cyangwa Kigali kubera nko mu bigogwe twebwe badushaka ya amata atagiyemo amazi atagize ibyo ariko njyamo na nk'amata y'ahandi hari igihe nko kumva nta kintu kiri mu kanwa ya so wawe ugiye kugura biterwa n'umuntu wizeye uhitamo umuntu wizeye nawe ntago nabwira ngo amata meza bameze gutya
birumvikane Minister ugira umunsi mwiza ngaho Rusaka Zambia re yego hanyuma rero ni kweri ki wiyise umushumba w'umusirimu ni kweri kandi watubwira ngo waciye mu ishuri
ya impamvu ni isi n'abantu bari nyise ndene rirampama nambwira abantu bateze amatwi radio ngo amata bahamye so byarampamye nanjye umunsi nari na graduatinze nambika akanyana ingofero abantu barabibonye ndi gushimira inka zose kubera arizo zishyiye minerivari
ni inka zo ku ishuri
yego kugira njye ku ishuri bagombaga kugurisha inka nkajya kwiga kuko papa wanjye ntabwo yari afite umushahara yagurishaga inka nkajya ku ishuri so kugira nshimire izo nka zose cyangwa bakagurisha amata bakambonera ikaramu n'ikayi cyangwa nkanywa amata mbere yo kujya ku ishuri ibintu nk'ibyo
inka yakubereye byose
yabaye byose abantu baranabizi abantu bava mu nka benshi barabizi nyine mubyara nibwo agurisha inka akunda kurusha izindi kugira wowe wige so kugira njemirizo nka zose nara graduate nze mfata ya ngofero abantu bambara kuri graduation nyandika inka yacu akanyana gahagarara izindi nka zose zagize uruhare kugira ngo ninge so abantu babonye ko na graduate nze batangira kunyita umushumba w'umusirimu rirampama kubera ko babonaga nyine uburyo nkoramo akazi harimo ubushumba ariko harimo n'ubusirimu kubera ko mbasha ubusirimu nta musirimu mba ngeze Washington DC
nuko twakire umusaza ikaze kujugi Amerika
amakuru
ni sawa urakomeye musa
ndakomeye nda amahoro nikongeze mbere ndi gisundu hano muri gisiye mu majyaruguru
twagutumiriye umushumba w'umusirimu ngabo
namwumvise kuko afite igitekerezo cyiza kandi rwose ni ukumushimira rwose akomereza aho ngaho ariko namfite n'ikibazo namubaza urabona yuko inka idufitiye akamaro cyangwa se umuco nyarwanda ni itungo rikomeye cyane
ubuzima bwacu kuko no guhaya inka n'ubwo turaba guhaya ubuzima ese nibaza ko hari abantu baki bashobora kuba batazi ibyo gukama wenda baravukiye nko mu mujyi arakoze iki kugira ngo wenda ashinge nk'intuza nk'ishuri ryigisha abantu badashoboye kumenya iby'inka ku buryo bamujya gukama cyangwa se n'ibindi ese afite gahunda yo kuba yashinga ishuri ku buryo n'abatabisobanukiwe bakiri batoya bari kuvuka ubu babimenya bakura azi umuco nyarwanda azi akaciro k'inka n'uburyo inka iteza umuntu imbere byose bakura abizi
ya iyo utabizi uza gusura Bigogwe ariko dufite na gahunda yo gukora ahantu habigenewe hameze nka museum havuga inkuru zose zerekeye inka mu Rwanda uhereye kera ukageza uyu munsi iby'abantu batazi inkuru nyine zazindi utanabwira umuntu keretse ari bumara icyumweru mu Bigogwe so dushaka kubaka ahantu hameze nka yitwa Bigogwe Milk Bar so abantu bazajya baza mu by'ukuri inkuru izaba ari nka museum of cows ya mize y'inka maybe ariko mu minsi iri bebere hamiza bitangarije hano kuri Voice of America
yego
na bwa mbere ntabwo abantu bari babizi ya
urakoze cyane urakoze umusaza bwira umunsi mwiza
namwe murakoze rwose kandi kubashimira ariko natwe two mu ntara badutekerezo ku buryo umuntu
niba
wasinga imizi ku buryo n'abari muri mu ntara badasobanukiwe n'ibyo nabona babona
uyu munsi uyu uza mu Bigogwe ugasura uza mu Bigogwe ugasura ni cyo kintu dukora nyine uraza ugasura dene tukakubwira ibyo bintu byose uhavu twana kwigisha uko ama wabimenye so icyiza ni ugusohokana umwana wawe mu Bigogwe ibyo bintu akabyiga akabimenya
yego urakoze umusaza
murakoze rwose kandi dufite mukomereza aho ngaho
yego hanyuma rero wari kuratubwira umushumba w'umusirimu ingene wize kubera inka warayihaye iyo shapo abagukurikirana kunuze nyaku mbuga ngurukana bumenyi baramaze kubona wambitse inkofero inka yawe none ga kuvuga ngo umushumba w'umusirimu hariho rero wewe ibintu abandi bashumba bakora udakora nk'umusirimu canke
uburyo abashumba kera bafataga impamvu nabaye umushumba w'umusirimu ntago ari uko mpindura ubushumba bwanjye ngende umushumba ahubwo hari igihe nk'umushumba bakora urugomo urugomo ni nko kujya kurwana njye sindwana sinshobora koneshereza abantu imyaka yabo ariko nanone umushumba w'umusirimu ni uko umushumba uri proud y'ibyo nkora nkumva mfite ishema ryabyo nkumva nyine ntabwo mfite isoni zo kugera mu bantu ngo nitwe umushumba ubwo nibwo busirimu mvuga kuko abashumba benshi yageze nka uretse n'abashumba n'abandi bageze i Kigali yahita ashaka kugira abantu batamenya ko ari umushumba ngewe ahubwo iyo mpageze nyine nibwo nkwereka akunda umushumba ahubwo mu Bigogwe nshobora kwihishamo mu bantu ntibabimenye ariko mu mujyi ugomba kumenya ko ngaba ari umushumba
ukabimenya gutse Kigali duhetse mvuga ngo
yamba nambaye nk'abashumba
kutaje twambariye
uyu munsi ariko nambaye inka
wambaye inka none abashumba bambaye gute ubu ufite inkoni yawe
ufite inkoni yanjye Kigali nuko banze kunyizana mu ndege mfite umwenda wanjye nambara abantu barawuzi n'ingofero nuko nawe muri Rwanda Day nawe utanzemo impano ariko ubundi abantu barawubonye so
abandi bashumba batari ntituvuge ngo abasirimu ntibatuburanye ariko abandi bashumba barakwiyumvamo nk'umushumba w'umusirimu cyane hari akantu bavuga ati wowe uri kura urasirimu
baravuga bati warakoze kuduhagararira kuko byibura umuntu asigaye ahura n'abakabubaha kubera ko dusigaye turi tutakishangisha so abandi bashumba ni inshuti zanjye cyane cyane noneho byavuye ku bashumba bo mu Bigogwe bigera ku bashumba b'Inyagatare bigera ku bashumba b'i Kigali batakiragira baragiye kera uri ubushumba ubuvamo ariko ntabwo ubwo kuvamo abashumba bose baba diaspora abashumba bo mu ntara zitandukanye bose ubu ngubu babaye proud yuko hari umushumba mugenzi wabo wasigaye bahagarariye mu bintu byose
yego turamukije abashumba bose rero muri komora twumviriza aho muherereye hari utwandikiye kuri Facebook avuga ngo urashobora kumuvugira gatonya inka amazina y'inka nimba uyavuga ngo canke warasezeranye navyo kubera umushumba w'umusirimu
oya ndabizi ariko kenshi ntabwo ari impano yanjye pe ibintu byitwa kuririmba keretse ndi gushugunda gusa
gushugunda ni
gushugunda nyine no kuvuga ariko ubundi ijwi ryanje ntibinyemerera ubona bajyambwira nzaje uziko mba mbizi mu mutwe ngashiramo nk'indirimbo muri phone ariko ngiye ngenyine ijwi ryanjye nta kuva nabo sindajya no muri korali
none izo nka zawe ntuziririmbira yuri
korali ngiye yo ndi kumwe nazo ngiye nabwiye ndashuguhunda nyine uvuga amagambo ariko adasohoka mu kanwa ariko ijwi ryo ryumvikana ariko amagambo utamenya ndi kuvuga iki cyangwa nkavugiriza nyine abonde kenshi usanga ndi kuvugiriza kuko ijwi ryanjye ndarike mango pe niyo mpamvu
umuntu agira ibyo yatorewe
reka impano ye
wegumire mu mwaka
gukina aba ikindi iyo ushaka nko mu bigogo waje dufite abantu bakuvugira amazina y'inka
aha
yes so ntabwo ari impano yanjye nta nubwo najya ku yes nko kubyina buriya no kubyina kinyemera ndagikunda nta ndirimbo yaho ntazi kwikiriza ariko iyo mbwiye ngo ni intege amaboko mana yanjye wankubita umunyafu
yego reka twakire Zakar uratwumva uherega
Zakar
wikaze ku ijwi rya Amerika
muraho neza
turaho turashima uherere he
merereye Kigali mu Rwanda muri Rwamagana
akabazo kawe
hello
ego akabazo kawe numva yagiye waruvuze rero ngo iyo ugiye mu bigogwe barakwakira bakakuririmbira abantu mu ekipe yose tubwire bigogwe ugishika wakigwa gute hari imicinga
umuco ni umwe iyo uhageze nyine iwacu nyine mu byo dutanga harimo twakira abantu aba dufite abantu bababyinira bakabaririmbira turabakamira tubokereza ibigori abandi bashaka ibijumba tukabaha bakabisomera amata turabyina ikinyemera nicyo niyo mbyino yo mu bigogwe abantu bajya bumva ngo dore umudamazera wibabara wibabazi mana yakwiremeye dore umudamazera iyo mbyino irazwi cyane nta munyarwanda utayizi ariko ba nyirayo nabo mu bigogwe nuko tubyina dutega amaboko gusa nta ngoma ducuranga mu bigogwe so turagutekera ibyo bya kinyarwanda byose watubwira ushaka iyo usuye bigogwe tukagutembereza no muri ya misozi tugasimbuka inkiramende hari umuntu watangiye anahamagara ati ngo mbese muranyubanwa tukanyubanwa ni umukino dukinisha inkoni tugira igisoro dushora inka tugatarama uyu munsi dufite camping trip izaba kuri 20 izaba kuri tariki 9 z'ukwa gatatu uyu mwaka noneho iyo niyo kurara mu matenti turakampinga tukarara ku gishyito gishyito abantu baracyumva hahandi bacana umuriro campfire so tugacana tukarara turi gutarama aho ngaho mpaka mu gitondo tukakamata tukaryoherwa so ni ibintu byinshi wareba ibere rya google.com hari n'abajyambwira ngo nibaza nzabaha imisigati hari n'abansaba imifumba
wiyifise none urase imirima muri uyu muntu
nta mirima ngira pe ariko nyine imisigati nyine turayishaka byakundi iyo ushaka
hanyuma ibyo muba muteka by'ibigori by'ibiki biba biri mu murima wanyu
turabihaha
murabihaha mu kirundi ni kubisoma
turabisoma
hanyuma uvuze ngo icyo umuntu ashaka uco kirongo umuntu araza hariho ibyo nubwo avuga
twebwe urabookinga kugira ngo ibintu byose ushaka uzabibone bigusaba ko ubookinga kuri website imbere then tukabikubonera iyo uvuze ngo uraje wisugera kuri ofisi yacu ngo tuhise tugenda ngo nyine tuguhe ibihari ako kanya ariko iyo ubukinze ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo ninza nshaka iki muzampa amateke muzampa ikijumba muzampa imyumbati muzayiteke gutya ibyo bintu byose uko ubishaka nyine urabibona
ariko ni kinyarwanda ntabyo kwinjira ngo mu maspageti mu wiki mwitekere iby'ikinyarwanda
rwose pe nta nubwo nzi ukuntu maspageti bayateka nanjye ahubwo twagutekera akawungu kagasomera amata twagutekera umutsima w'amasaka ariko apana spaghetti umuceri amba nkubwire ntago zayiwe na pe tuba tuzi ko mu vi Kigali mwabiri mukava mu ba diaspora babiri abazungu baturusha kubiteka kuki twajya gukomeza kuba ibyo bintu
hanyuma mu biteka kinyarwanda
bwonko yego duteka kunywa
mugashamwa amavuta canke
amucamisha amavuta amavuta y'inka iyo yashaka turaguha ariko ni wowe uyashaka giti cyane nago dushobora kugushyira amavuta y'inka tutazi ko
uyakunda hari inka rero zitandukanye tuje tubona ku mbuga ngurukana bumenyi zawe hari zo wita amazina atandukanye ngira ngo
hari wambajije ngo inka yitwa Pamela
ngo nyine ko iri kuyita gucyo ntuyite nka tuzina tukinyarwanda
amazina yayo yitwa Umutesi Pamela ni irisirino yiswe n'abashyitsi dene ndaryemeza ko nabonaga kuko ari Pamela ikora ibintu kabona ni nk'umuntu ejo bundi nayo banyereje ifoto iri kumwe n'abashyitsi ihagazemo imeze nk'ibaganiriza ariko nako yarabaganirizaga ni postings umuntu arambwira ngo ni gute nkihagara mu bantu gutyi kamenya amasaha kwifotoza igagara nk'iri kwifotoza
akongira ngo irahagarare kamera nk'ayo
si wabonye nagwa ifoto turi gusangira ikigori
yego ariko je bigara ntungabo none inka ziragira igori
inka zikunda ibigori cyane
cyane ni inka zisire mu
zumushobora oya inka zikunda zihora zibyona se nkikunda ibigori pe
ibyokeje kandi wayihaye chocolate
ya ariko yabifuye ibyokeje sigaye yarabyanze kesi ya ikibisi okay ariko ibigori byakeje sigaye bya kandi niyo yazanye kubirya ya nanubwe ry'ibitiritiri abantu barabizi bitiritiri
biramunamaze barabizi
ya rero Pamela nambwe ibirye kandi izindi nka zirabirye ariko yabaye insirimu ibivaho
ufise Pamela ufise
ntizakubwira
ntizakubwira
dufite imbabazi Mpamira Impangu Indema Ruhimbi Rutete Sine Gaju Bihogo sozo se turazifite n'izindi
iyo nihamagaye uramenya ko ari yaramaze kumenya amazina yazo
cyangwa iyo uzihamagaye amazina yazo zirabimenya zikavumera ni ko inka zitaba uretse nazo iyo uhamagaye izina ry'inka inyana yayo iri kumva ihita ivumera
bigufata umwanya ungana gute kugira ngo ushobore kuzimenyereza nibaza ngo harabamo kumenyereza gato
yego cyane cyane yingi kibyara nabwo ibirizi ariko kuyigisha bijya kubyara ubwa kabiri yarabimenye yaremenyereye ukukomeza kurihamagara nkifata icyo wayigishije nk'ubu abantu bajya babona ndi kwifotozanya n'inka zacu zose zisigaye zaramenye abashyitsi kuyikoraho ntabwo zibitinya abantu hafi ya zose kandi ubundi inka zahariya mu bigogwe kubera ko ziba ahantu zitaba mu biraro zibera mu misozi zigahura n'abantu zijya gukamwa zigahita zisubirirayo ntabwo ziba zaramenyereye ko abantu bazikoraho ariko kubera ko izangiye nazigishije umuntu agomba kuyikoraho afite inkuyo akayihanagura abantu barabizi ukuntu inkuyo iyo ariyo cyangwa se bihanagura inka zaramenyereye si ikintu yigishije ihita igifata
urumva rero ako nta niyo rita ejo rya Amerika cyangwa Diane
tuzahita Diane ari akanyana Pamela izabyara tuzakita Diane
ndetse ushobora ko ni hindi ushobora ko nini nahazi bigenda gute rero ngo utore inka amazina uyiha abantu baraza bakayita cyangwa urabyuka ukavuga ati ndakwise gutya
wita inka kubera amaranga mutima yawe wowe ni wowe wumva nyine urugero mbonye inka iritonda ikunda abantu nkayita imbabazi nyine mba mbona igira imbabazi nyinshi cyane hari igihe ushobora kubona inka ibyibushye ari igisore ukayita nka mugabo ubundi wita inka bitewe n'amarangamutima yawe nuko ushaka nuko kubona nka Pamela irateta twayise Umutesi cyangwa ugahita ibara ryayo niba ari ibihogo ukavuga ngo ni ibihogo ariko kubera ko ushobora kubwira za bihogo icumi se zose wazita bihogo twebwe twita amazina ubundi iwacu mu bigogo ugendeye ku marangamutima n'ibigwi by'inka nuko uyibona igaragara ya niko twita amazina y'inka zacu
ababanyi banyu ba mu kibano babyakira gute uwo mugambi wawe hari igihe bavuga ati reka inka yanje nayo ize mu zindi z'insirimu yibere ngaho canke bakwakiriye gute
barabikunda cyane niyo babwira ati mfite abashyitsi benshi bamwe nabaza ni bawe bahita benshi barabyemera kubera ko mu byukuri n'abakecuru baho n'abasaza basigaye ambwira ati mwana wacu warakoze kugarura ibyansi abantu bari basigaye bakamira mu majaga ariko nsigaye mbona abantu bakosha inkongoro buri munsi nta bantu bagikamisha bwa budobo abantu bagenda babuvaho buhoro buhoro so usigaye ubona nk'ubwo mpuye n'umubyeyi mfite inkoni nkabona arishimye arambwiye wowe ni ka gahungu kacu ukabona kandi n'umutate ariko ukabona arabyishimiye pepepe abantu basigaye mu bigogwe babahande bajya bamamagara warakoze gutuma iwacu bamenyekana na mu gitondo hari uwabyutse anyandikira ngo ari ahantu kure arambwira ati ariko byibura nsigaye mbyuka nkajya kuri paji yawe nkamenya amakuru y'iwacu nsigaye mvuga iwacu hari uwuherutse kumbwira we ngo asigaye avuga iwabo avuga ko avuka mu bigogwe kera baramubazaga ngo bigugaherereze uyu munsi sikaye vuga bagahita hamwe ahubwo se uzatujyanayo ryari ya
nuko reka twakire Idrissa ikaze ku jugi Amerika
urakoze cyane umunyamakuru mirere hano Kigali mu Rwanda
Kigali zirakamwa
zirakamwa cyane
nk'izo mu bigogwe
yego ni ukuvuga mbaze kugushimira nyine mu kumego watuzaniye uyu munsi iby'agaciro cyane ni inama namuhaga ni byiza cyane ahubwo nisabira n'urundi rubyiruko nyine gukura amaboko mu mifuko batitaye ku kazi ako ariko kose ni ukuvuga n'uwo muvandimwe nyine ndashima igitekerezo yagize ahubwo nisabira ko na leta yamufasha ikadushakira n'abandi bana bafite impano imeze n'iyo ngiyo kubera ngo impano nyinshi zirahari ahubwo babura ahantu bazimurikira abavandimwe bandi baba bazikiriye ni ukuvuga ngo urubyiruko rwo kwita ku kazi atari ko kose kamuteza imbere kandi kagateza n'igihugu imbere kandi kakongera kagateza n'Afurika yacu imbere bisabira urubyiruko rwose aho duherereye yaba ubwo mu Rwanda n'ahandi hose muri Afurika kubera Afurika yacu izatera imbere hejuru yacu twebwe urubyiruko ni ngombwa twebwe urubyiruko tugombe dukore cyane turebera kuri bakuru bacu kureba batubajirije ku babyeyi bacu impano bari bafite tukazikurikiza kubera ngo umuco wacu ni mwiza cyane kandi dufitiye akamaro cyane tutitaye ya micyo yo handi kuvuga ngo iduce imiti y'i Buraya imiti ivuye muri za Amerika n'ahandi hose ni ukuvuga ngo twebwe Abanyafurika tunoze urukundo rwacu tunoze imyumvire yacu tunoze amasomo yose twiga kandi nisabira urubyiruko rwose kwitabira inzira y'ishuri ni nziza cyane ituma umuntu afunguka mu mutwe
urakoze cyane
ndamwisabira ngo atugire inama yose aye zikagera kugira ngo urubyiruko rubashe kuzamuka rugere ku ntego yihaye
urakoze cyane
ndamwisabira ngo ashake abaterankunga benshi umuntu witeje imbere yabisaba ngo azamuke yiteje imbere
urakoze
cyane
urakoze
noneho igitsina gore n'urubyiruko rw'igitsina gore arutoze nyine
igitsina
gore kiri mu mucyo
urakoze cyane Idrissa ugira umunsi mwiza
inama zifatika zose
bamudukure ko ku murongo wa telefone turumva adashaka kuyumva ko ego ngo inama ubwira abakiri bato ni yahega
ni bakundi wabo kuko iwanyu nta hantu haruta iwanyu kandi icyo uzakorera iwanyu cyose ntugishyira mu mutima kizagufasha icya kabiri nyine nk'uko uriya mugabo yavuze baharanire kwiga cyane cyane abato barumuna bacu iyo wize nyine ubona shansi nyinshi mu buzima rimwe na rimwe utarize utari kubona niba ari ahantu bari gutumire bose bakuvuga icyongereza ugomba kuba ukizi niba ari aho byari gusabe kwandika ubutumwa bisaba nyine kuba warize cya kabiri bakuramo amaboko mu mufuka umve ko utasuzugura akazi kariko kose cyangwa ngo mugenzi wawe nubona akora ibintu ngo umubwire atari ibyo ntabwo biri smart ngo ibintu biri smart ntabwo ari kwakundikira twabonaga umuntu abyutse yambaye karuvati ngo nibyo biri smart ubwo umuntu ni ukomeye ubu ngubu rwose ushobora kuba smart kandi babona ibintu byawe bisanzwe wenda wiragirira ihene wenda worora inkoko wenda uri umuhinzi ibintu byitwa kubisuzugura n'umuvumvu ushobora no kumuvumvu kandi warize kandi kera twabonaga abavumvu ari abasaza batize babakene ariko uyu munsi wabikora byose ubiri upfa kubikora mu buryo buri smart nawe nyine ukavuga ngo certified umuvumvu uri w'umusirimu so urubyiruko ntusuzugura akazi kandi ntagira ikintu wita ku giciriritse mu gihe wugikora wabona ari cyo kimumariye nawe ushobora kubikora bikaguteza imbere
ego uravuze ni ikintu gicekinza muravuze impene ni n'inkoko kwera iki nka gusa kamen canke ziri
nge nta hene ngira ariko ariko mfite intama ikindi inkoko nazo narazigiraga nyuma siza kungora kuzigira ariko nkunda inkoko buriya izo nari mfite nzihagara umuntu akanjye gato yakiga muri primaire ihene zo naraziragiye nazo kera ndi muto naragiraga ihene ubundi zikanyirukanze ku musozi buri ihene ahantu zibera mbi urayiragira ntabwo ushobora kurishiriza hamwe
ntizitekereza nka
musozi wawe ihene urakwirukanze umusozi wose so ushobora guhitamo icyo ushoboye ukagikora
izo ntama nazo ziha amazina nka za pamela na za mutesi
ntabwo ndazita amazina ariko mu mizi mike zizaba zabyaye nzita amazina ubundi bita inka yabyaye
bita inka hanyuma yaravuze akantu Idrissa ngo ngo leta igufashe ibyo bintu bikora ku mafaranga yawe cyangwa leta iragushigikira
leta yaranshigikiye mu butaka
bungana gute
ntabwo ndi butangaze ariko nyine yampaye ahantu gukorera pe
niho usanze ukorera
ubu niho nkorera niho abantu basura baranahazi ikindi cya kabiri leta ima platifomu ikakwemvita mu nama zikomeye ikaguhuza n'abantu so njye numva ibyo ngibyo binyuze hasigaye nanjye ngapushinga mu buryo bwanjye ngakomeza guhatana igihe kizagera ntihagire video opportunity babona zindeba bashobora kuzampuzana nabyo ubundi yes
umuntu rero yavuga ko aho ukorera ubu mugambi wawe hariya mu bigogwe ni nk'icyo twakwita sosiyete yuzuye hari ibiro winjiramo
hari imisozi tujyamo nayo mu ifamu yacu n'ubundi uretse ko iwanjye aho tujya ntabwo ariho hakurura abantu imisozi muri rusange ni ikurura abantu
imisozi muri rusange
ni ukuvuga ngo landscape yo mu bigogwe ni ikurura abantu ntabwo ngiye nkuvuga ngo duhitire mu kiraro kiri nka ngo tugusobanurire iby'inka ubanza kureba iriya misozi niba yakuzanye kwanza kuyigeramo ukayifotorezamo ugahumeka umuyaga wawo
abafotora ni rwawe cyangwa barifotoza ufite n'abantu na ekipe ikifotoza
biterwa na bwe wowe yuje ukavuga ngo ufite iPhone 14 ntabwo nkeneye kamera yawe nta kibazo iyo uje ukeneye umukameramani twebwe tubishyira ku ruhande tukabigucajinga tukagufotora turayifite dufite YouTube channel ibere rya bigogwe abantu bajyaho bagasubscribinga then iyo hageze nanone reba videwo z'abashyitsi bacu abemeye ko tubafata nuvuga ngo tugufata videwo wabishatse
birasaba iki rero iyo umaze kuhashika muvuye muri iyo misozi utubereka iby'inka ibyo uvuga ngo wavuze ngo urababwira ibijyanye n'inka ubabwira iki ku
nuvuga ngo tubabwira nka story ubundi tugira pati y'amagambo storytelling tukagira na pati ya y'ibikorwa ibikorwa ni nabyo byinshi kuruta amagambo ariko ku byo tubabwira icya mbere tubabwira isano riri hagati y'abanyarwanda n'inka kuki abanyarwanda ubundi dukunda inka kurusha ibindi bihugu kuki ari umurage wacu ibyo bintu byose tubiganiriza abashyitsi aba bana tukabwira kuki umuntu wo mu bigogwe cyangwa umunyarwanda agukunze aguha inka inka ni urukundo ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cy'ubukire ku banyarwanda inka ni ikimenyetso cyo kubabarira ku banyarwanda buriya iyo ukera umunyarwanda aguye mu kiraga yicaga ikiru cy'inka kiri sinzi ukuntu bakita mu kirundi ariko ikiru ni kumwe ni nko kwica inzoga so kera kugira ngo nehamukiye diane kugira musembe abazi zivuye ku mutima namuhaye kuki banyarwanda dukwinka n'abanyakigali batazingira amafaranga yabo bayamara mu nka abapasiteri b'abanyarwanda biyita abashumba kandi nta nka baragiye ako baba Kristo babwiye ngo muri nka bagutuka kandi pasteur avuga n'umushumba none zumva ari iki umushumba aragira abantu ko aragira nka muri nka so kuki rero ibyo bintu twumva turi proud no kubera ko nyina u Rwanda ni nka ni bimwe ntabwo nzu Rwanda rudafite nkuko rwaba rumeze ya mpamvu dufite gahunda agira nka ntagira irindi tungo tuvangugira ihene ntabwo ari kandi batabikora bwo nuko twebwe inka tuzi icyo ivuze bihawe umunyarwanda
hama rero umuntu aje nka Diane canke wundi wose ategeze akama ategeze agira iki akana gatonya kavayo kabimenye bigafata umwanya ungana gute
ntabwo ari munini ngiye nkwereka ukuntu kama uburyo uhava ukamye amata guhagije ntabwo wahita ukama nka Ngabo ariko amata guhagije wakama uretse ko nanone aga hari igihe aba ari mu bitokorwa kubera umuntu atazi gukama wese utangira agomba gukama amata akaza akonje kandi abandi bakama ashyushye
hariho ukuntu ukama akaza akonje ayandi akanye ayandi akaza ashushe
kujya guhumuza yawe yakonje kubera uragamagwa ku bitanu ku ruhande mu gihe agiye Ngabo nkama akaza ifuro hari rya rya omo urabibona ni ibyo abantu banakunda turyita bigugwe cappuccino
murabashumba basirimu gose
abashumba bazi cappuccino urumva ko turi abasirimu so iyo tugukamira twebwe nyine ugomba kubona riri afuro ku buryo uri nk'uko avuga wawe hari abantu bakunda ari amata tutari twayateka mu bigugwe nabo nyine banywa ari amata tutari twayateka ukavuga ngo ndi safe kubera ko inka zacu nta kindi kintu tuziha zirarisha gusa abantu rero bakunda amata yo kubera ko abanahumura neza ayandi mata mu Kigali ntabwo ahumura n'ahandi mu migi no Bujumbura ntabwo ahumura twegara ahumura
urumva uravuze ngo bigogwe cappuccino hakacabaki hariho na mufite ubwoko bwinshi bw'amata rero bigogwe cappuccino
amata ya cappuccino tuguha inshyushyu izanzwe nyine amenye atetse twebwe niyo twita inshyushyu tukaguha atetse tukaguha akonje ushaka ivuga turatumenyesha mbere tukaguterekera ushobora kunywa amata yitwa mirire ushobora kuguha mu bigogwe bavugana n'umwirizo dushaka guha amata y'umubanji mu bigogwe tuyita amata yaraye nyine ni so umubanje ni amata yaraye umubigogo bawita umurazo so ntaguha ushobora kuvuga ati nshaka umuhondo ushobora kuvuga ngo nshaka amata y'amasitu ushobora kutubwira amata ushaka yose
aho rero ubushumba bugeze mu gihugu cy'u Rwanda tuvuze ubwo bw'ubusirimu n'iki uribona gute mu myaka iri imbere nka wewe n'uwo mwuga wawe n'umwuga utamenyerewe batahuze bafata nk'umwuga ariko urumva n'umwuga ku bawukora ukababesha ubona gute uwo mwuga mu myaka iri imbere na cyane cyane mu bakiri bato
njye nibona nka mu gihe kiri imbere bigogwiza baraba agacika ubukerarugendo mu Rwanda karibwa cyane gasurwa cyane nibona hazabariye amahoteli yabazanywe n'abikorera yabazanywe na leta yabazanywe na Ngabo ariko nziko bizaba bihari abantu baza buri munsi ibere rya bigogwe baryurira n'imigozi n'ubu barabikora nubwo bitari cyane so nibona ko mu myaka iri imbere bigogwiza biri kuri map y'ubukerarugendo byibura mu duce nka dutanu cyangwa dutatu dusurwa mu Rwanda naho mbona bigogwe nanjye nkazaba ndi nkiri umushumba mukuru njye nta kindi kintu nzaba nkora n'ubundi nzaba ndi umushumba ku bakiri batoya bo mu bikogwe cyane cyane nibabanze bige imbere yo kujya mu nka ubanze wige ujyamo nka muri vacance ariko ubanze wige ejo cyangwa ejo bundi nuhagaruka kuba umushumba uzabizi ko uje kuragira ariko ukora ibyo wize bikwinjiriza pana kujya ku kuba mu nka nta kindi kintu wakora
urafatikanya mbega n'indi mirimo iby'ubushumba cyane
ni umushumba gusa
byonyine
nibyo bintunze
ukongera ko ku musirimu konye
yes
ni uko rero tugushimire cyane ko washoboye kuza muri Isangari uno munsi ndakeka twari tumaze kukwakira ariko ko washitse muri studio kugira ngo n'abakunzi bacu bakubone byaturyoheye kukwakira muri studio z'ijwi rya Amerika ejo niwagaruka mu bitandukanye imiryango iruguru uzoze utubwire ibyo uzoba uri kurakora muri hariya mu bigogwe
murakoze cyane nanjye nishimiye ubutumire bwanyu abantu benshi kuri social media bamwe congratulation kubera nageze hano nishimiye cyane nsuje abantu bose badukurikiye abantu bose bakunda bigogwe abadusuye n'abazaza kudusura ubutaha murakoze cyane ndabakunda cyane nsuje n'inka zacu
ngira ziriko ziratwumviriza aho ziri nzoza ndawe akogaka uzoba wise Diane rero
ntagaka kabaho ni
inka umbabarire nzoza kurabiyo nkuzoba wise Diane
merci nsuje Pamela
nuko yari Alex Ngabo karegeye abamutazira ibere rya bigogo cyangwa umushumba w'umusirimu ikiganiro twakoranye kigarukiye ngaha mwakoze kudukurikira bari kuri Facebook yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Habtamu yatumye amasanamu yacu abashikiraho muri ahanje turongera mu biganiro bindi bitandukanye mugire umunsi mwiza mubanye no muvyanyu tubifurize kuronka inka
yego murakoze cyane amata bahame cyane
murakoze